Hot Property Music.
Sama Sama Ani zari na mwone zawa nuitaba sama time. Sama DJ zaka pula mwuma wani bataka thousand time. Sama Ani zari na mwone zawa nuitaba sama time. Sama DJ zaka pula mwuma wani bataka thousand time. Sama Sama time zuva rigbeza skinny. Ani shai kwepa nwadi wa nini. Dine jambe ni mwogo chiri kuda spini. Damu uza bebu zadaro nini. Waka rova kapadira ita. Tere ya waita baby wewe ndaida. Taora chese sawo ndando ita. Dino dakuwa ni wachi no kuda jupita. Ani zari na mwona zawa nuitaba sama time. Sama DJ zaka pula mwuma wani bataka thousand time. Sama Ani zari na mwona zawa nuitaba sama time. Sama DJ zaka pula mwuma wani bataka thousand time. Sama
Ani zari ni msama. Wana tuma genga toka ungana. Adidane kupisa nyama. Uya ni ukuza mauraya. Parukuziva mamibiro ye kunze. Parukuziva kuri kupisa kunze. Panufeza pariku tambira kunze. Saka nini nino tambira kunze.
Alisa dina mwone zawa nuitaba sama time. Sama DJ zaka pula mwuma wani bataka thousand time. Sama Alisa dina mwone zawa nuitaba sama time. Sama DJ zaka pula mwuma wani bataka thousand time. Sama
time zuva rigbeza skinny. Ani shai kwepa nwadi wa nini. Dine jambe ni mwogo chiri kuda spini. Damu uza bebu zadaro nini. Waka rova kapadira ita. Tere ya waita baby wewe ndaida. Taora chese sawo ndando ita. Dino dakuwa ni wachi no kuda jupita.
Ani zari na mwona zawa nuitaba sama time. Sama DJ zaka pula mwuma wani bataka thousand time. Sama Ani zari na mwona zawa nuitaba sama time. Sama DJ zaka pula mwuma wani bataka thousand time. Sama